Kia ora e te iwi, ko Elise McLeod tēnei, me ngā taipitopito kōrero a wātea mō tēnei haora. I runga anō i te pūtea tautoko a te māngai pāho. I tēnei haora, kei te whakatūwhera anō ngā kuaha o te puna wānaka. Mena kei ahi tereiria o whānau o hoa rānei me hoki wawe mai ki Aotearoa. Hei whakakapi ko ngā kōrero hākinakina. Ki te waipaunamu, kei te whakatūwhera anō ngā kuaha o te puna wānaka. Whai muri ngā whakahautanga i tīmatahia i te marama o Āperira i tērā tau. He pokapū whare a te puna wānaka i te whare wānanga te ara o Waitaha i o Tautahi. Ka mutu kua 25 ngā tau tēnei whare e whakaruruhau nei i ngā tauira Māori Poronihia anō hoki e whai ana i te tohu mō ngā iwi taketake. I te tīmatanga o tērā tau kati ai ngā kuaha, nā ngāru whenua maha o mua i rarukino nei te tuāpapa o te whare, ka mutu i te hiahia hoki te whare wānanga ki te whakahau i ngā pau o te whare. He kreme hau kua tāpai tia ki mua i te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi e whakapai ana. Nā runga anō i te whakahētanga a ngā kai kaunihira o Ahuriri ki te whakatū wāri Māori ki te rohe, kua takahi te krauna i ngā mātāpono o te tiriti. He mea tuku tēnei kreme e kia nei ko te Māori Wards Claim e ngā uri Māori toko ono o te rohe. Kei te ki ngā kai kreme, ahakoa i rawaka te wā ki ngā kai kaunihira me ngā hapori o Ahuriri, ki te atawānanga i tēnei take auare ake. Nā wai rā tau ai te rā kati, ā koi rā te hua i puta, kaore te kaunihira ārohe mo te whakatū wāri Māori i te whaitua o Ahuriri. Nō reira ko te urupaunamu a te kreme kia tirohia e te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, ngā he a te krauna, i te mea kaore rātou i tautoko i ārahi tika rānei i ngā mana ārohe i roto i tēnei tūkanga ki te whakatū wāri Māori mō ngā kōwhiringa pōti ārohe 2022. Kaore anō te tohu whakapakari e whai anei e ngā pauako kei roto i ngā kōhanga reo, kia tino whai mana ki tā te tirohanga a te Pākehā, kei reira kē te raruraru e takoto ana. Koi rātā Rānira Proctor hea mana takirua o te poari matua o ngā kōhanga reo.
Ka heri e mātou te tohu nei ki te Teachers Council 2023 me te ki, a nei te tohu, a nei ona mana, a nei te hunga, a nā rātou tēnei tohu i tito, i runga i ngā whakamātautautanga o te ao Māori. Ka ki mai tērā hunga, e hara tēnei te tohu tika mo te kaiako. Me whakauru i tēnei mea i tēnā mea. Nā ko era whakaro i ahu mai te ao Pākehā.
Tēnā whakamohio atu ki o whanaunga kua rere atu ki te whenua o Ahitereiria, mena he hiahia nōna nō rātau rānei kia hoki mai ki te kāinga taratahi kore me hoki wawe mai i nai atonu nei. Koi rā te whakahau a te minitai ngā take mate ko Fiori 19 a Chris Hipkins, whai muri ngā kēhi mate krauna hau e fitu i huake te takiwa o Poi Piripi i te Wenerei kua hipa. Tui atu e mea nā Hipkins kia whakamātauria e te tangata ki te mate krauna i mua i tana hokinga mai ki Aotearoa. He mea nui kia whakakia te puka hauora e kia ai kaore i a koe te huake tō mate ko Fiori 19. Nō reira e te iwi, koera ngā kaupapa matua mō tēnei haora, e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
Tune in to Dal Husband every Monday morning from 10 o'clock on Pāki Waha. Current affairs from a Māori perspective in English, here on Wātea, every Monday morning and repeated on Monday night, or listen to Pāki Waha on the go at wateanews.com.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki te riki, kaua rawa e noho noa kia pau katoa te wā, kātahi ka mahi a te mahi. Koirā te kōrero e whakaahua ana i te pōturitanga ngā kaiwhakahaere riki o Aotearoa. Kāore anō rātou kia tutukitia ngā ture haumaru mō ngā kapakiwi e whakakanohi nei ia Aotearoa ki te whakataetai riki a ao. E tīmata ai a te marama o Oketopa ki te whenua o Piritana Nui. Ahakoa kei te piki haere ngā kēhi mate grauna i te whenua o Ingarangi, kei te koke tonu tēnei whakataetai i tēnei wā. E toru ngā wāhanga riki matua o te whakataetai nei, ko te wāhanga tāne, te wāhanga wahine, me te wāhanga ki te hunga tūruwira ara te hunga hauā. Koirā ngā hākinakina e te iwi ko Liz McLeod tēnei noho ora mai.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pāho.